Okay, nachotaka kusema ni kwamba mimi nimegundua sasa, natamani ieleweke vizuri, ila nimegundua sio sasa hivi, ni muda mrefu kidogo, nimegundua na bali sana wanaume. Afu nimegundua na wanaume, nadhani naona ni watu muhimu sana, ni kiungo muhimu sana ni kwenye maisha.
Okay.
Yeah,
Hello, hello. Welcome to Sikio Podcast.
This is a platform that allows you to be heard and for you to be an ear to others in every aspect of life.
Hi, guys.
Hello.
How are you?
How are you, Gigi?
I'm good. Excited.
Great.
Like, I've missed the fam bang.
Oh, yeah.
Yeah. Yeah. So here we are. How are you?
Oh, I was waiting for that question.
I know. Nilikuwa nasikia si nikukazie, kabla the nini, the last bonish haijakuwa weke
last born gang,
na hapa hatuna tishu, hatuna tishu.
First born wanataka watu nini? First
born tuwafanyaje?
Nini
tuwafanyaje?
Anyways, mimi niko na usingizi.
Oh, ndio uko na usingizi na kumbrembo hivyo.
By the way, guys, before we proceed, kwa wale ambao hawajui, this is Gigi, nimekutambulisha. This is Gigi. Guy, she is an expert of natural hair. Okay, not natural hair alone, lakini kwa sababu she's having natural hair, kuna mbali mbele pia kuna natural hair. When I was braiding my hair, wakati ninasuka, alikuwa ni my doctor, my hair doctor. Ay, nilikuwa na nywele zenye afya.
Guys, we should invest your skills, your knowledge, your love, your trust, your process, your learning, your everything. Kwa mtu
jamani,
alafu
zikalipa,
akakusurprise.
Naona nilikuwa na healthy hair eh?
Nana anamka asubuhi anakwambia nakata nywele. Anamtia upara like
Please follow her Instagram account, G Naturals. And also, by the way, I believe it's a resume back.
Yeah, I believe so.
your skills, your talent, education, yani elimu na kile kitu chako, na pia upako wako, your anointing. Yani guys, mtu yote yule ambaye anafuta nini, anafanya hair journey na Gigi, na G Naturals, trust me. Super ana upako gani? Yaani nywele tu zinakubali guys.
Amen.
So yeah, nimeshamtambulisha, ni Gift aka Gigi. I'm Belinda Lifa, you can call me Belinda Lifa.
AKA Matata Mingi.
Jelisha. Hey, I can't believe you're bringing that up.
See, it's your name, your identity.
My identity, my God. Anyway, then we're going to say the leg guy.
Yeah, remember, also known as
AKA. Hi, Jamali. Guys, thank you so much kwa kuendelea kwa pamoja na sisi.
Yeah.
Na kabla ya tujiendelea sana sana, natamani sana kwa shukuru ama tuwa shukuru Tribe, kwa sababu mmetuonyesha upendo mwingi sana kwa video yetu ya kwanza ya 24 cause tangu tu mwaka wanze ile iliyopita kwa video ya kwanza YouTube.
Yeah, thank you guys very much for all the love na kila kitu. Kuna wengi ambao wamepata taarifa, wengine hawajapata muda wa kuangalia yet. Like, kwa hiyo tunapenda kwanza kuwashukuru kwa warm welcoming back. Yeah, mkaribishi vizuri. Mungu awabariki sana sana. Wewe ambaye hujapata muda wa kuangalia, please go YouTube to search hapo. Ukiingia, before anything else, subscribe. It's free guys, subscribe. Put a notification tukapoweza kuwa tuna share some other contents, uwe wa kwanza au among the first people to know, na kuwa aware kwamba kuna kitu kipya kimeweza kuwekwa kwa ajili yako, kwa ajili yetu pia. Lakini pia usisahau ku leave a comment. Kama kuna kitu umejifunza, kuna kitu unatamani tuboreshe, au kuna kitu unatamani na sisi pia tujifunze, please feel free to leave a comment. Lakini tunaendelea kusisitiza kwamba it's all about a good community na positivity na it's about becoming. So make sure comment unaweka kama ni review, insight, chochote kile kiweze ku represent your becoming pia. Mungu abariki sana na our fambam ambao ni mpo kwenye upande wa audio platforms. Mungu abariki sana. You guys are amazing. Tunawapenda sana sana sana. And bado tuko kwenye mwezi June.
Yes.
Yeah, so thank you tena kwa ajili ya the previous episode na the previous for the ones ambazo mmekuwa mkitu recommend, mkiwaambia watu about Sikio Podcast. Guys, it means a lot. Mungu abariki sana. You know that feeling you get when mtu anakuambia mimi niko siwajui, and then mtu akaniambia, wow, that is so beautiful and it's so meaningful to us. Na hapo juzi kati tu kuna mtu tulikuwa wote akatuambia, na nilio kuna siku nimwasikiliza japo sikumaliza. Guys, the joy.
Yeah.
Really means a lot.
Yeah. Jamani, kwa hiyo kama alivyosema Gigi, mimi najisikia tu kwamba ukiingia YouTube, andika Sikio Podcast, alafu utakuta pale channel yetu, account yetu, subscribe.
Yeah.
Ukiingia Spotify, utakuta Sikio Podcast, please follow us. Ukiingia
Audio Mac,
utakuta Sikio Podcast. Ukiingia Apple Podcast, utakuta Sikio Podcast. Ukiingia Instagram, unaandika Sikio_podcast. Ukiingia TikTok, unaandika Sikio_podcast. Alafu, kwa wale ambao tuna namba zenu za simu, huwa tuna share hizi link. Kwa hiyo na wewe link ile unaweza ukashare kwenye WhatsApp status, ukashare kwa watu wako na vitu kama hivyo. Zaidi sana tunawakaribisheni. Tumerudi tena, tuko hapa kwa ajili ya Sikio Podcast, and tunasema an ear for everyone.
Yes.
Including me and
thank you.
Yeah.
So guys, welcome back. Bado tuko June, tunaendelea na our theme ya rest. So I hope you guys have been resting. Have you?
I'm trying.
Okay, all the best.
Thank you.
Yeah, just a little reminder. See you kumulako.
Oh.
Yeah, so don't stress on it. Yeah, just submit and nenda kwa yeye ambaye anatoa pumziko la kweli. Yeah.
I'll do that.
Amen.
Yeah.
So tunaongelea nini leo?
Leo, wakati tunaendelea kwamba theme yetu ya mwezi wa sita ni rest.
Mm-hmm.
And then tukaja kufind out au tukaja kugundua kwamba mwezi wa sita ni mwezi ambao ni mental health awareness. Lakini pia mwezi wa sita ndo kuna tarehe ambayo tunasherehekea siku ya baba duniani. Kwa hiyo basi tukasema hivi, sisi kama Sikio Podcast, as much as mimi na Gigi wote ni wadada, si wa baba.
Yeah.
But haiwezi katuzuia kudedicate ama kudedicate kwa Kiswahili unasemaje?
Okay.
Haiwezi katuzuia kudedicate. Ai, kwa mlumbi. Shughuli sio ndogo. Kudedicate mwezi wa sita kwa wababa,
yeah,
kwa wanaume. Haijalishi umeshakuwa baba tayari, umeshakuwa nani, lakini hivyo. Kwa mimi binafsi nikaa kuna vitu ambavyo nikaa natamani nikwambie, kwa sababu tuko kwenye Sikio and Ear for Everyone. Nikaa natamani uwe sikio langu, lakini pia Sikio Tribe uwe sikio langu. And maybe
okay,
I could also be your ear, naweza nikaa sikio lako, yani hivyo. Mimi binafsi kwanza kabisa, kukua kwangu, nimekuwa bila baba. Baba alifariki nikiwa mdogo, when I was 2 years old. So sina kumbukumbu yani za baba au za nini. Yes. Ninamshukuru Mungu sana kwa malezi ambayo nimepata kwa watu around me, lakini pia kuna watu ambao wametokea kama father figure niseme, kwa sura mbalimbali.
Yeah.
Wengine imekuwa ni kama kaka, labda ndugu au nini hivyo, lakini mwisho wa siku growing up na ile mpaka nimekuja sasa hivi tuzima na kila kitu, kuna vitu vingi sana nimejifunza, naendelea kujifunza pia kuhusiana na wababa, ama kusema kuhusiana na wanaume. Kuna segment nataka kuisema, japo inaweza kanikama tata.
Sema after decide kama you are in trouble or
share yangu. Naomba maana hapa mwanasheria huyu pembeni hapa, guys, Gigi mwanasheria. Okay, nachotaka kusema ni kwamba mimi nimegundua sasa, natamani ieleweke vizuri, ila nimegundua sio sasa hivi, ni muda mrefu kidogo, nimegundua na bali sana wanaume.
Aha.
Yeah, afu nimegundua na wanaume, nadhani naona ni watu muhimu sana, ni kiungo muhimu sana ni kwenye maisha.
Okay.
Yeah, umeona sasa, uwe sikio langu ili unielewa, kutanisaidia kuonyesha yeyote ambaye hatoka na elewa.
Oh.
How? Kwa sababu nimekuja kugundua kwamba nikiwa kwa mfano mume wake Gigi alikuwa ni rafiki yetu hata kabla tujaoana. Na yani unakuta ni ni labda nikiwa nikitaka zamani mpaka sasa hivi, yani kuna information nikiwa labda nataka automatically tu by default, yani itanijia tu mcheki yake jiji, hata kama hivyo mjala like nitamcheki and then atakuwa na majibu. Umeona, nimepata switch ya moto hivyo mcheki nitamcheki, yani atakuwa na majibu. Okay, asijui hata anafanya, mimi sielewi. Labda nakumbuka kuna siku nilikuwa miaka kidogo imepita, nilipata ajali ya gari. Nilikuwa niko naendesha gari, nashukuru Mungu kwenye gari sikuwa peke yangu. Nilikuwa niko tuko na rafiki yetu mwingine jicha namjua. So rafiki yetu mwingine amekaa kwenye passenger seat, mimi ndo niko naendesha. And then gari ikawa ina lori likawa linakuja, likafanya follow barabani kwa likanigonga mimi. Sasa tangu nianze ila kile tangu niwe dereva sikuwa iko nimepata ajali. Kile kitu kwanza ikanipa trauma. Yaani shote nikapigwa shock. Alafu nikaa sasa ilikuwa kigiza kimeenda kama saa 2 nilikuwa nitoka kanisani narudi nyumbani kama saa 2 hivi. Alafu sasa niakupo ni kama akili imeganda. Nakumbuka tu kitu kimoja kwamba niliambiwa ikitokea kitu kama hicho usitoe gari mpaka traffic ikija achore mchoro ili uweze kuwa same sahihi. Kwani ndio kitu ni kitu pekee kina roll on my mind niko. Yule aliyo anabeba na basi kaje pembeni tuongee. Mimi ile akili inajia. Kwa nikaa nimekaa hapo natetemeka hivi. Asante sikuwa mwenyewe. And then nikachukua simu nikampigia mume wake Jiji. Mdamda kidogo hapa hivi sikuwa bado mjaoana nikampigia. Nikampigia sasa mimi niko natetemeka. Acha kuongea siwezi. Naelea tu. So anyways, now we bring my point. Ninachotaka kusema ni kwamba yani iko uwepo wa kaka ama uwepo wa wanaume ama uwepo wa baba. Mimi kwangu binafsi nimegundua kuna kwa na sense of security ambayo inakuwa na ipata. Yeah. Kwa ndo hivyo nikagundua tu kwamba like wanaume wa baba ni watu muhimu na nakubali chief. Kwa sababu yani kuna namna wakiwepo I feel na kuna namna wasipokuwepo I feel the gap.
Na kuna namna wakiwepo unatufanya sisi wengine tuone tunashirikishwa mambo ambayo si ya muhimu sana. Kama hivyo. Akiwa na jambo yake serious, anamtafuta mwanaume. Akiwa na mambo yake tu haya ya haya tu ya sasa.
Au labda nataka sijui ku update
Jiji, ndio Jiji anakumbuka my friend.
Ngoja kwanza shule labda niulize labda sasa kwa mfano kama hapo nimepata ajali. Ningekupigia pale kukusaidia.
Tungeomba.
Okay.
Mpaka mshauri wako. Ningekupiga paa hapo ungepata nguvu.
Aje kopa napiga paa nashikilia wewe.
Ningeungana
kwenye scenario hapo hiyo ya ajali sasa. Kwa sababu joi na yeye akampigia mkaka mwingine. Alipompigia uone sasa umuhimu wa kaka. Alipompigia sisi tukao tumepata ajali tuko external. Yule kaka aliyepigwa simu na Joi by the way ampendo mume wake. Aliyepigwa simu na Joi alikuwa yuko Kibaha. Alitoka Kibaha kaja pale kuja kusaidia. Umeona sasa? Sasa tusingepiga simu haya wanaume hapo. Umeona nani hapo wanaume ambao wametusaidia?
Kwa mpenzi dada, kitengo, vita cha bele boda.
Anyway, so hivyo. Kwa nini mimi nasi nimekuja kugundua kwamba like so sasa hivi kwa muda mrefu kwa as much as kuna mambo mengine na kile yani kuna nafasi ama kuna gaps ambazo hata nifanyaje, yani naamini yani hiyo nafasi yani ni mbaba ni kaka au ni nani yani anaisio hapo. Yeah, kwa kuna some kind of way inakuwa na feel like kuna yani I feel safe. Na feel kama like hata kama kuna muda sasa hivi nimeendelea kujitrain kwa sababu sometimes nikaja kugundua kwamba maybe ninaweza kuna muda mwingine nikaa naweka so much pressure on men kwamba they also human beings.
Yeah.
Kwa sababu nimekuja kujitrain kwamba sio muda wote anaweza akawa na majibu mtu anayemuuliza.
Okay.
And that's fine. Japokuwa hiyo pia hainizui kwamba nikiwa na
uhitaji
na uhitaji nitakukonsultia kwamba sasa hivi tunaendelea kujifunza kwamba sio muda wote na yeye anakuwa na majibu. Na that's okay also.
Yeah, very much okay.
Yeah.
Well, mimi siko mbali na wewe. Like kwanza napenda kuambia wababa wanaume wote duniani kwamba nyinyi ni wa thamani sana. Tunawapenda lakini uthamani huo haujaanzia kwetu. Yeah, Mungu anawathamini, aliwathamini sana na ndio maana akaweka uzao ndani yao. Yaani kwamba mwisho wa siku sisi as much as we are carriers na kila kitu kama hakukua na kitu cha kukeri tungekuwa tu ni kama mfuko umewekwa kwa ajili ya kubebea kitu lakini kuna mifuko ipo months and months madukani. Haijaweza kufanya kazi yake kwa sababu haijapewa jukumu la kubebea kitu chochote. Kwa like Nataka kusema kwamba nyinyi wanaume ni watu wa thamani sana, Mungu aliwaamini sana na bado anawaamini sana. Lakini wakati unaendelea kuongea, sikuwa kitu ambacho nimekifikiria before kwamba nini, lakini nikaa nasema kwamba mwezi huu as much as tunawa celebrate wa baba wanaume wote duniani, lakini pia kuendelea kuongea kuhusiana na afya ya akili specifically kwenye eneo au kwa wanaume na wababa, natamani pia tuweze kukumbuka uzao huu mdogo wa kiume ambao for some reason ni kama umeanza kuwa left behind. Yeah, kwamba naamini sitakuwa mtu wa kwanza au Sikio podcast haitakuwa the first platform kuongelea hili swala, kwamba for the longest time au kwa muda kadhaa imetokea kwamba kumekuwa na so much effort ambazo zimekuwa zikipelekwa kwa binti. Yeah. Ama kwa mtoto wa kike. Na hii ni kwa sababu ya mazingira yalitoka hapo nyuma, kwamba tulikuwa left behind. Kuna vitu vingi sana tulikuwa hatuna access navyo, kama elimu, haki ya kufanya kazi, haki ya kumiliki mali, sijui ardhi and all that. Kwa hiyo na ile tu uthamani na ile mwanamke au mtu wa kike kujijua kwamba yeye ni wa thamani, anaweza akafanya vitu na nini. Kwa kukaa na nguvu nyingi sana ambazo zikazipelekwa kwa mtoto wa kike, binti na mwanamke kuweza kumuempower ama kumtia nguvu. Lakini pia maybe to say not necessarily kumuempower, maana nadhani power tayari tulikuwa nayo au tunayo ndani yetu, ni ile kufanya awakening na kumfanya mtu ajue na atambue kwamba wewe sio dhaifu kama ambavyo umefanywa kuhisi kama wewe ni dhaifu. Ama sio kwamba hauwezi kama hivyo mazingira yamewekwa kana kwamba hauwezi. Au sio kwamba eneo lako ni jikoni tu au nyumbani tu, kwamba nje hapo hakuna kitu cha maana unachoweza kufanya. No, kwamba still kuna kitu Mungu ameweka ndani yako. Ndio maana sasa hivi tuna wanawake wachungaji, maaskofu, kidogo sema mapadri.
Yes, when it came into my mind when nikajikuta sina namna ya kuya, I just had to say.
Yeah, tuna wanawake engineers, sasa tuna rais mwanamke Tanzania, yeah. Lakini pia ulimwenguni kuna a certain number ya wanawake ambao wame take up positions ambazo ni nafasi ambazo zinaendelea kuonyesha effort ama nguvu ama jitihada ambazo zilifanyika muda kadhaa uliokuwa umepita hapo. Lakini imefika point ambayo I don't know, sidhani kama I'm being selfish kwa sababu ameboy mama, I don't know, lakini yani imefika point ambayo ni kama hiki kiumbe kingine cha kiume ni kama kimeanza kusaulika. Na hakija, and the funny part, hakija saulika tu na wanawake ambao pia, maana ikafika kipindi kukawa na movement, wanawake ambao walikuwa maybe educated, ambao walipata nafasi au ambao waliamua kuchukua nafasi zao na kuweza kustep out na kuongea na kufanya, kwa sababu I believe it was not easy kwa leo anza huko nyuma the movement na kila kitu. Imefika point sio tu wamesaulika na wanawake, wamesaulika na wanaume wenzao ambao wapo kwenye nafasi ambao wanaweza wakawashika mikono. And by kuwashika mikono sio kumpa mtu the connection ya kazi ofaili, lakini to empower a boy child na kumkumbusha nafasi yake as a man. Kuanzia nyumbani, as a man in the society, as a man ambaye ni yani yeye ameumbwa kama nini? Ameumbwa kama nani? Na kusudi la kuumbwa kwake na kuwepo kwake ni nini? Na how much power and beauty ipo ndani yake. Ambayo I believe hiyo ndio ambayo imeendelea kuleta, kuna tabaka lipo, sijui kama watu wengi wanalinotice ama lilikuwa noticeable, lakini kuna tabaka lipo sana. Na ukija kwenye maeneo tofauti, hata maeneo ya mahusiano, ndio unakuta mwanamke ana kitchen party, sijui ana visemina, yani mambo ni mengi huko, taambiwa ehe bridal shower, ataelekezwa zifanya nini, zifanya nini. Alafu kuna huyu mwamba hapa ameachwa ahakikishe tu amepata mahari ya kulipa. Naongelea sasa kwenye upande wa mahusiano, mpaka baada ya kuoa ahakikishe amepata mahari ya kulipa, amepata mshenga, familia yake inajua, ahakikishe mke wake atampeleka hapa, atafanya nini. The rest ata figure out akifika kule. Alafu kuna huyu binti hapa ambaye yeye yaani hajahusishwa sana kwenye kwamba okay, kwamba mtaanza nyumbani, labda mtahitajia kushare some finances, mtahitajia kufanya hiki na hiki, kwa sababu kama wote mnafanya kazi na maana kuna namna ambayo mtakuwa, kuna namna ambayo mtakuwa mnashirikiana kiuchumi na nini nini. Kwa hiyo kuna ile gap ambayo unakuta mwanamke ni almost niseme kwamba anajua sana, mwanaume ajui sana.
Yaani anakuwa kwa equipped.
Yeah, amekuwa equipped, afu mwanaume alikuwa tu just left out. I think believing kwamba he knows what he's supposed to do. Kitu ambacho sitaki kuamini kwamba that's the
truth ama reality.
Yeah, yeah, sitaki kuamini kama ni hivyo. Kwa natamani huu mwezi pia tunapokuwa tukiwa celebrate wanaume, tukiwa furahia, tukiwa sherekea, pia iwe reminder kwa wanaume na kwetu wanawake, kwa sababu wote tunafanya jamii na tunafanya jamii iwe bora au isiwe bora, kwamba let's find a balance, tuwakumbuke, tuukumbuke uzao wa kiume in so many areas, like for praying for them, ile wapate mentorship, waweze kuwa equipped, waweze kujijua thamani yao, waweze kujua ni kina nani na wanatakiwa kufanya nini. Yeah, and I believe in doing so, ukiachana na kwamba tu ile kuweza kubalance the gap that ambao ipo sasa hivi, lakini I mean hata some of the mental issues pia naweza ikawa resolved in the any on the way, au in the way ambapo mambo yanaendelea kuwa. Yeah,
very true. Kwa hiyo ambao umeongea, kwa mfano kama swala zima la hiyo wanaume, mimi binafsi ninaamini kabisa, cause we are born again Christians, and kuna vitu ambavyo vinaenda beyond haya macho tu ya kawaida.
Yeah.
Kwa hiyo kwa mimi binafsi, kutokana na mambo ambayo nimeendelea kujifunza, kama ni neno la Mungu ama tumefundishwa ni nini, kuna kitu ambacho nimekuwa nikijifunza na kusikia kutoka kwa watu ndani ya nchi na nje ya nchi pia, kwenye swala zima la boy child ama mwanaume, kwamba tangu mwanzo mwanaume ni kama amewekwa, yani kuna mkakati kiroho, kuna mkakati wa kuhakikisha kwamba mwanaume anakuwa anakuwa attack ama anakuwa yani hivyo hashaina, yani kwamba yani attack on boy child ama attack kwa mwanaume, na kwa sababu yeye ndo ambaye anabeba uzao mbegu, kwa sababu sisi wanawake ni nurturers, ndio kwamba sisi tunapokea, tuna reproduce, tuna incubate vivyo vile. Kwa sasa kama ambavyo kuanzia kule kwenye bustani ya Eden na kila kitu ni ambayo pastor, lakini kutokana na mafundisho ambayo nimeyasikia na kila kitu, yani sasa hivi unaona kwamba sio sasa hivi, actually ni kitu ambacho kilianza muda mrefu, ila ni kama sasa hivi kimeshashika hatamu, mfumo fulani hivi ambao umelenga kumwangamiza mwanaume. Ndio maana unaona kwamba yani kwamba kwa muda mrefu sana wamekuwa left out, yani havijatokea bahati mbaya. Wanakuwa left out kwenye labda hivyo, kama ni vyovyote vile kuwa equipped tu kufanyaje. Lakini pia kwa unakuta labda mambo lete ya ushoga, unajua kuna yale mambo ya mapenzi ya jinsia moja, kuna upande wa wanawake na kuna upande wa wanaume, ila ukiona wanaoathirika sana ni upande wa wanaume, yani hivyo. Kwa hiyo kwamba ile vyote inavyoenda, hata ikija mfano labda mambo ya finances, iwe ni kwenye mambo ya kazi, sio kwenye mambo ya nini, yaani kwamba unakuta kwamba kuna maeneo ambayo wanawake wanaathirika, lakini pia ni wanaume, kuna ile makandamizo ambayo yanakuwa ni mengi sana. Kama mfano nitolee mfano, kuna siku nilikuwa niko zangu, naenda hivi kupanda, niko kituoni nataka kupanda gari. Sasa ilikuwa jioni hivi kidogo, narudi nyumbani, kuna mdada akawa anaongea, okay, sio mdada, mama barabarani, ni afanya biashara, akawa anaongea na mbaba ambaye naye anafanya biashara, like small business people, wale wa barabarani wanauza vitu hivi. Sasa yule mama anaambia yule baba, yani anakana sijui ni marafiki mimi, natembea zangu nasikia mwanamke anaambiaje, anaambia jamani, mwanamke anataka kupewa hela, unipe hela, si nini yani hivyo. Sasa baba asikusikia alichojibu, akaambia he, unakwaje una hela? Mwanaume una hela? Mwanaume utakiswe na hela sasa. Sasa my mind nikaa niko very disturbed. Kwamba asiwe na hela, yeye sio binadamu. Yaani like okay, shika mbali kwamba he's a man. Sawa, and I'm not saying kwamba watu all of us tunataka kuweka, lakini inalifika kwamba like it's a crime kwa mwanaume kukosa hela. Na mimi kwa kweli nilidisturb sana. Nikaa nawaza, ni mama mtu mzima, kwamba huyu ambaye mimi anaweza akanifundisha. Kwa sasa kwa sababu daleti nafundishwa hivyo, kwangu mimi akili yangu imejengeka kwamba mwanaume kukosa ile type. Kwa nini? He's a human being. Kama mimi ambazo kuna moments naweza nikasi na hiyo. Yeye sasa, yani kwamba ni muda wote huo. Anyways, what I'm saying kwamba ikani unakuta kwamba kama pale mimi sijui kwa hiyo huyo baba aliipokeaje. Lakini binafsi nikaa nimepokea kama hivyo. So I was like okay, huyo baba kesho kishokutwa akiwa na hela atapata ujasiri wa kusema sina hela. Si ndio hapo atabebelea mambo ndani, mikandamizo itokee kuendelea ni kwamba hivyo. Kwa hiyo nikaanza kwamba naona kwamba like ni kitu ambacho kama kimekuwa structured strategically, kwamba kumwangamiza tu mtoto wa kiume, na kama hatutokuwa awake, hatutokuwa aware, naweza kushangaa madhara yakani, kwa sababu tu ukiangalia mpaka sasa hivi madhara ni makubwa sana ambayo yametokea, ile hali ya kwamba kuna mambo kama hayo kwenye jamii, wanaume unakuta hawako labda kwenye nafasi ama kwenye yote, yani alianzia somewhere. Kwa tunapoendelea ku celebrate ama kusherehekea wanaume huu mwezi, mimi pia ninatanga kama ulivyo raise the issue kwamba kweli alitoa intentional kwenye kuangalia, kwa sababu kuna vitu vingine ni kama tayari ni mifumo ambayo imetengenezwa ndani yetu, kwa inahitaji tuwe na nguvu ya ziada ama kuamua kuamua kwamba okay, kama ambavyo kuna watu waliamua wakaanza kumempower mtoto wa kike fine, basi na sasa hivi pia tuamue ku empower the society including men na kujua kwamba na wao pia kuna notions nyingi sana zinaendelea mitaani. Zingine zinakuja kwenye form za memes, zingine ndo uhalisia hivyo na nini, kama hiyo example ambayo nimetoa mimi ambayo binafsi kama ni disturb, I'm like okay, kama kuna moments mtu anaweza akawa hana hela, kwa nini ionekane kwamba it's a crime kuwa hivyo? Unajua vile kwa sababu tu ni mwanaume, before he's a man he's a human being. So anyways, na natamani kuendelea kukazia hapo, na kwamba this, kama ambaye unasikiliza this podcast na ambaye unatuangalia kwenye YouTube, naamini inaweza ikaamsha zaidi, kwa sababu najua watu sasa hivi wameendelea kuwa aware kwamba kweli jamani kuna hii gap ambayo inaendelea, ambayo hii gap inakuwa tena sasa ni hatari, sio tu kwa wanawake ama kwa wanaume wenyewe, lakini pia ni hatari hata kwa society kwa ujumla wake. Kwa hili, kwa ajili ya kwamba kuchuchumilia taji kwa ile big picture ama the bigger picture, ni muhimu tukawa intentional kwenye kuangalia namna gani tunakuwa tuna interact na pengine saa zingine hatujui. Kwa mfano kama mimi nimesema nimekulia ni sijalelewa na baba, kwa hiyo nina interaction na wanawake zaidi kuliko na wanawake. So ninaweza nikawa sina information ama the right information ya kujua labda how to handle communication nzuri na mwanaume na nini, lakini hainifungi kujifunza kufanya hivyo, kwamba it's not an excuse kwamba kwa sababu mwisho wa siku siwezi nikakaa tu niko stuck hapo, yeah, maybe I'll just be raised by my mom or my sisters, I must be my relatives,
so don't expect me to know better.
Exactly. That's an excuse. Kwa hiyo kwamba imeshatokea tayari, lakini how, what do I do? Umeona? Yeah, kondo kama hivyo, like I'll get father figures ambao wako, and I really appreciate, jamani, nina makaka ambao sio ndugu, yani ni marafiki na unakuta ni wengine ni like wame play part kubwa sana, na wengine wako very intentional with me, ile kwamba kunilea kama mdogo ama kuinteract nao kama kaka kama nani hivyo. Kwa hiyo I am so grateful na naendelea kujifunza hivyo, ni vitu ambavyo naendelea ku learn kwa sababu another example, okay, so example ile ni kwamba kuendelea ku elaborate, nimelelewa hivyo na mama, alafu na wanawake niseme nimelewa na wanawake, maana nimelewa na kijiji jamani, nimelewa na wanawake. Primary ndo nilisoma mixed school Kayumba zetu pale, my friend from one mama from six, dada nimesoma single sex school, big girls only. Ikafika kipindi nimemaliza form six, my interaction with men ilikuwa na aibu,
ulikuwa unahisi hawaexist,
ilikuwa na aibu, like I didn't even know how to interact with them. Like I'll go out to meet a friend who is a guy, ambaye nimjulia kwa nini, siwezi kwenda mwenyewe friend, like no, twende wote, yaani ni hivyo ni hivyo. Anyway, so ninachotaka kusema ni kwamba like nadhani to celebrate hivyo, mimi kuna muda naona kwamba kweli makwazo yapo jamani. Wanaume wenyewe sio malaika kama ambavyo sisi wanawake sio malaika kama ambavyo sisi wanawake sio malaika, na wanaume hivyo makwazo yapo, lakini mimi natamani yani tusidwell kwenye hayo, alafu tukapata ile justification ya kwamba no, unajua ile kwamba ni una kama last episode tumeongelea kwamba kuna tofauti ya kudeal na tatizo alafu kutafuta njia ya kuaccommodate tatizo. Yeah, ambapo njia njema kwa sisi kama sikia tuliona kwamba ni bora kutafuta njia ya kudeal na that problem kuliko kutafuta njia ya kuaccommodate.
Mimi pia unapoendelea kuongea nikaa nimekumbuka kwamba kuna some notions ambazo kwa kweli ni yaani kwangu naona sio sawa kwa as much as sio mwanaume, lakini naona sio sawa kwa upande wa mwanaume na for some reason nadhani pia ni chanzo cha sijui itumie neno gani, lakini nadhani pia inaweza ikawa ni sababu mojawapo ya changamoto ya afya ya akili kwa upande wa wanaume. Afya ya akili of course ni kitu ambacho kinaweza kumkuta yeyote. Tunaisema hii
kwa sababu ya
huu mwezi. Ukijaribu hata kugoogle mwezi huu, ni mwezi ambao ni kwa ajili ya mental awareness kwa ajili ya wanaume. Yeah. Lakini ni mwezi huu wa Juni pia ambao tunapenda tunaenda ku celebrate wanaume kama kina baba kwenye maisha yetu.
Yes.
Yeah. Kwamba kwa mfano kama kuna hiyo notion ambayo imewekwa kana kwamba men are these superpower people, yani ni kama watu ambao yani failure haitakiwi kuwa
fungu lao,
sio fungu lao.
Weakness
sio fungu lao.
Vulnerability
sio fungu lao.
Kuonyesha
emotions
sio fungu lao.
Ndio yale mambo tu mwanaume ali kuanzia mtoto mdogo. Imagine a kid. Mimi amna statement ipini kwa mtoto wangu kama wewe ni mwanaume, mwanaume ali. What do you mean? What do you mean? Like, he's a baby, he's a kid. Kwa nana mbao hata hawezi kuexpress his emotions kwa kuongea. Kwa sababu hawezi kuarticulate maneno vizuri. Yes.
Hata kama unaweza kuarticulate maneno vizuri, kuna muda unakuwa na namna you feel, hauna namna ya kuexpress.
Yeah.
Hata kutabda leti kwa kwenye worship, ama kwenye maombi. Unakosa maneno kumwambia Mungu, you just end up crying.
Yeah.
So kwamba uweze hata kuongea, so there is that.
Yeah. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vimetengenezwa ndio kama hivyo. Mwanaume unakuwa je una hela. This is not to say kwamba wanaume wasifanye kazi. This is not to say kwamba wasitafute hela. This is to say kwamba they are humans na kuna vitu ambavyo vinatokea in the process of human nature tu. Kwamba tuko duniani tunaishi, ndio maana kuna inflation kila siku. Leo dola imepanda, kesho imeshuka. Leo sijui mzigo umekwama bandari, hakunaga mizigo ya wanaume tu inatoroga kwanza kabla ya kwa yani kwamba kabla ya wanawake kwa
au mshahara wanaume ndio inatoka kwanza na inakuwa mikubwa kwa sababu they are men.
Exactly. Kwamba wasio na excess and all that. Lakini ukija kuangalia pia sisi ni elimu ndio ile ile. Tunaosoma wanawake, wanaosoma wanaume ndio ile ile. Kama kuna sehemu ambayo inakwamisha, inawatukwamisha wote, wanawake na wanaume. System ya kuajiriwa ndio ile ile. Kwa kama kuna changamoto ya ajira, iko changamoto kote. System ya kujiajiri ndio ile ile. Yaani iko kwa sababu ni kama usawa fulani umeshawekwa. Japo kwa bado kuna changamoto za hapa na pale, unakuta kuna maeneo ambayo labda mwanamke inabidi aangalie kwa jicho la pili, ndio ile labda atazaa mtoto. Yaani kuna mambo mengine ambayo tayari ndio nature, hakuna namna ambayo inaweza kubadilisha. Lakini nataka kusema kwamba most of the systems ndo zile ambazo zimewekwa kwa ajili yetu sote, wanawake na wanaume. But yet mwanaume anategemewa
a different result.
Yes.
Kwa sababu he's a man.
Yeah. Lakini the different results zenyewe haziwekwi kwenye mfumo wa kwamba labda he has been mentored ama amekuwa equipped for ni, yani tu wameashume the moment anazoea ni mwanaume. Yeye ni superhero. Yeah, yani anatakiwa tu agangamale, ashikamane, ahakikishe anatoboa. Which is I'm thinking kwamba wasitoboe. Lakini natamani kwamba let's tuwapunguzie ule mzigo ambao ni unnecessary. Pia I'm sorry nikukatisha, lakini pia I feel like saying kwamba it's about time hata wanaume pia waanze kujiangalia wao kwanza. Yeah, kwa sababu hata watoto wa kike baada ya kuna muda tulishika mkono lakini sasa hivi ndio imefika point mwanamke anakuambia hatuwezi tu baada ya kuwezeshwa. Unajua yani kwamba ni kama tayari sisi wenyewe tunajiweza, yani like yeah we can handle ourselves. Nimekumbuka kuna siku tulikuwa tunaongea sisi topic gani, nikasema nilikuwa na ile ideology kwamba I can handle me and I can help you.
Yes, I remember that.
Well, like, you can handle ourselves, you know. Kwa hiyo sasa broadly yani nataka kusema kwamba it's a wake up call. Wewe kama mwanaume unajua kabisa kwamba that burden is too hard for you. Yani ni mzigo ambao sio fungu lako. Kama ambavyo unavyoambiwa kukosa yale sio fungu lako, yani lakini huo mzigo pia uliokosa fungu lako. Kwa hiyo as much as community inaweza isielewe sana kwenye kupunguzia mzigo, tafuta namna ya wewe kujipunguzia mzigo. Yaani zile vitu ambavyo sio necessary kutaka ku prove a point, don't prove a point. Jipunguzie mzigo tu kuhakikisha kwamba afya yako akili inakaa sawa kwa ajili yako, lakini pia kwa ajili ya watu ambao wamekuzunguka na ambao wanakutegemea wewe. Kwa sababu pia I don't know, lakini for some reason I feel like mara nyingi watu ambao wanatusumbua sana, watu ambao hawatuhusu sana. Yaani watu ambao tukipata na janga, sio watu ambao watakuwa affected directly 100%. Na watu ambao watakuwa tena kampeni yao imepungua kwa sababu wewe ni rafiki yao ama yeah, yani kwamba hawana ile direct effect kama baba familia yako, na not saying kwamba familia zote ziko perfect, lakini picha ya familia mara nyingi ndio ilivyo, kama ni watu ambao wanakuwa tunakuwa kwa ile familia zetu, tunakuwa karibu, tunapendana, tuna umoja na hayo yote. Japokuwa mara nyingi it's not always the case, okay, not so mara nyingi kama times not always the case kama iko hivyo, lakini hiyo ndio picha na mimi ndio kitu ambacho Mungu alikiintend kwa ajili ya familia. Kwa hiyo tuwezi kusema kwamba utopunguzie mzigo ambao sio lazima, na wao waweze, na nyinyi wanaume kweni kwenye nafasi ambao mpo tayari kujipunguzia mizigo ambao sio ya lazima, ili kuhakikisha kwamba you guys are taking care of your mental health kwa ajili yenu kwanza, kwa ajili ya taifa lenu, society, familia zenu, lakini pia kwa ajili ya ufalme wa Mungu,
hata kwa ajili yetu pia.
Ndio nyinyi sasa mnawapa mizigo.
Kwa ajili yetu, kwamba kuna mtu alisema hivi, zamani alikuwa ni mbaba actually. Akisa hivi zamani alikuwa ana siroza kubuka maneno yenye exact. Lakini kwamba zamani alikuwa na mentality ya kwamba show up for me, I'll show up for you. Yani hivyo like I'll go extra mile na nini. Lakini baadaye akaja kujifunza kwamba, yani mimi kama nakupenda wewe chichi, I need to be in my right state. Sio tu kwa ajili yangu, hata kwa ajili yako. Kwa sababu kwa mfano imagine, mimi hapa sasa hivi hapa ndani kwa niko reckless. Nikaumwa kwa sababu niko reckless. Wewe utakuwa affected. Kama ushasikia hapa hatuweza kurekodi podcast, yeah. Utakuwa bila unakuja kuniangalia mara unani
unajua vile. Unasema hi guys. Na Nikama na cover. I cover myself. And I cover her.
Bwana, kwa sababu mshasi kutuwezi utakuwa affected.
Yeah.
Kwa hiyo, akasema hivi baadaye akaja kugundua kwamba, yani mimi taking care of me, mimi loving me, not in a selfish way, lakini yeah, kwamba making sure like that I'm healthy, making sure that I am well. It's also a very high level of expression of love pia kwa watu wangu wa karibu.
Yeah,
yani kwa mwisho wa siku nikiwa na take care mimi pia, inaonyesha pia namna gani pia nawapenda watu wangu wa karibu, kwa sababu nisipokuwa sawa moja kwa moja wanakuwa affected
na wao.
Yeah. Kwa maana kasi hivi hata pia taking care of yourself kwa ajili yetu sisi. Ila pia mimi kitu kingine ambacho nahisi kama tunaweza tukaa maybe running out of time, I don't know. Ila kitu kingine ambacho nikawa na tamani pia kwamba okay, tumekaa tumeongea mambo mengi. Sisi ni wanawake na tunaongea kwa mtazamo wetu na hatuongelei wanawake wote.
Yeah.
Hiyo cha kwanza.
Yeah.
Tunaongea kwamba we have this language, yani sisi kama Sikio Podcast kuna vitu ambavyo tunavyo na maybe we are sharing values, lakini pia out there kuna watu ambao tunaweza tukawa we are sharing values pia, lakini pia tunaendelea kujifunza tunafanya nini, kwa sababu kuna wanawake wengi sana wametupita umri, wengine wadogo kwetu, wengine tuko nao, and we have so much to learn from them. So we are not speaking for every woman out there. Yeah. However, kitu ambacho pia tunatamani kushare ni kwamba kama alivyoongea Gigi, hatusemi, hatuvalidate nafasi ya mwanaume ambaye hataki kutake responsibility.
Yeah.
Hatuvalidate hicho kitu.
Yeah.
Hicho cha kwanza ni we don't condone that, like we don't support that. Kwa sababu mimi ama sisi tunaamini kwamba nafasi ya mwanaume ipo na nafasi ya mwanamke ipo, haziwezi zika overlap hapo.
Yeah.
Yani mwanaume atabaki na nafasi yake na mwanamke tabaki na nafasi yake. Kwa hiyo zile nafasi ama ile nafasi na yale majukumu ambayo yanakuwa kwenye hiyo nafasi ya mwanaume, hatusemi kwamba mtu asiyafanye, ila tunachojaribu kushare kwamba kuna vitu ambavyo kama community tumevigeuza alafu vimekuwa ni kikwazo kwa mwanaume kusimama kwenye nafasi yake effectively.
Yeah.
Kwa sababu tu anakuwa anawekwa kwenye nafasi ya kwamba kama alivyosema G, ku prove a point ama ku perform ama inaweza kaleta hata ile hali ya kwamba love ambayo iko based on performance.
Yeah.
Kwamba
ili I'm only good when,
yes, kwamba like I am good when I do this. I am good enough when I do this. Kwamba kuna vile vitu ambavyo vimekaa vinakuwa ni mzigo, ndio unnecessary mzigo anaosimia jiji, kwamba imekuwa ni mzigo kwa mwanaume kusimama kwenye nafasi yake.
Yeah.
Effectively. Kwa hiyo nitaani tu naamini kwamba tumeendelea ku catch up na kuelewa, lakini nitamani ama nisikia kushare hivyo kwamba tunajua kuna nafasi ya mwanaume, na kitu tunachokiongelea hapa ni kwamba kuna vitu vinavyoendelea ambavyo vinakuwa kikwazo kwa mwanaume kusimama kwenye nafasi yake as a man.
Yeah.
Ndio hivyo ambavyo tunatamani sisi kama community tuviangalie, ili tuweze kushirikiana kama kwa kama walezi, wazazi, marafiki, kina kaka, kina dada, sio kina nini, kuweza kuondoa hiyo unnecessary mizigo na kumfanya mwanaume awe anaona kwamba like nitapendwa pale tu nitakapofanya hivi. Nitapendwa pale tu. Na sasa hivi hata ukiangalia kwenye jamii, maisha jinsi yanavyoenda, ni kama imebadilishwa hivi. Yaani ni kama hiyo nafasi ya mwanaume kwenye familia ama kwenye mahusiano kweli imekuwa very transactional.
Yeah.
Very transactional. Lakini ukiangalia roots zake nadhani zinatokea huko. Narudi tena pale pale. Point ni kwamba tunajua mwanamke ana nafasi yake na mwanaume ana nafasi yake. Na kila nafasi ina majukumu yake. Sisi tunachoongelea ni kile kitu ambacho vitu vinatokea alafu vinakuwa ni kwazo kwa mwanaume kusimama kwenye nafasi yake. Ndio hivyo ambavyo tunajaribu kuvi highlight wote tuweze kuviona na kuona kila mtu kwa nafasi yake tuweze ku yani tusiwe yani mimi nisiwe sehemu ya kuendelea kumwagilizia maji na kuweka mbolea kwenye hayo mambo ambayo yanafanya mwanaume ashindwe kusimama kwa nafasi yake. Hao kwa mfano kama hivyo mtu na bela da yani mtu anaonekana kwamba like mwanaume anaonekana kwamba hafai kuwa kiongozi just because maybe hana hela. Naongelea kiongozi sio wa nchi au sio wa nini. Vyovyote vya kwale vyote ile, lakini sasa hapa tuanze kwenye ile unit of life familia. Kama mtu tu yani aone kwamba sifai kuheshimu just because hauna hela.
Yeah.
Kama mimi naona heshima yangu kwako wewe ni mpaka ukiwa na hela, hiyo itasiwa heshima tena. Yani hiyo ni commodity ambayo unainunua kwa hela. Kwa hiyo kuna mambo kama hayo. I don't know kama na elezea point vizuri, but ni hivyo. Yani chukua nataka kusema to that.
Yeah. Thank you, baby. Yeah, tunaendelea as we are winding up. Mimi natamani sana kuendelea kuongelea hapo kwamba pia inawezekana kuna baadhi ya vitu ambavyo sasa hivi vinaendelea kusisitizwa sana kama unakwaje mwanaume una hela, unakwaje nini, kwa sababu pia kumekuwa na sio niseme wimbi, yani kumekuwa na hapa katikati kuna generation fulani sio yote, lakini kuna generation ni kama ambayo imetokea ambao wanaume ama watoto wa kiume wamekuwa still responsible kwenye majukumu ambayo yameaminika ni ya kwao na kweli ni ya kwao. Lakini mimi nataka ku put an emphasis kwamba haijaanzia hapo. Yaani hapo tulipoanza kuona kwamba this guy is not responsible. This guy is not responsible. Ni kwamba tu vimekuwa too obvious. Yaani ni just results. Lakini issue imeanzia huko nyuma. Na imeanzia muda mrefu sana. Na ndo hapo ambapo tunaanza kusema kwamba ni baada ya mtoto wa kiume kusahaulika fulani hivi na efforts nyingi kupelekwa kwa mtoto wa kike. Ndio pale kumekuwa na a lot of assumptions kwamba akishazaliwa mwanaume by default automatic atajua how to go about it na kila kitu, but that's not the case. Na huo sio kweli. Kuna ambao they are lucky enough wanamachua haraka, wanasoma mazingira na washiku wanaenda kama ile ambapo tunatamani wawe. Lakini pia umuhimu wa kuweza kuwa nurture na kuwa equip ni kitu cha muhimu sana. Kwao natamani pia tunavyo close up this episode ya leo, I hope tutapata some other time ambapo we'll get to talk about it, sababu mwezi pia bado una kama some few weeks. Kwamba wa baba au wa kaka ambao wamepita kidogo, hebu kila mtu yani aweze kukaa kwenye nafasi yake na kuhakikisha kwamba kuna kitu ana impact kwenye maisha ya mtoto wa kiume ambaye yuko chini yake, instead of pointing fingers. Maana tuna point fingers, lakini tukumbuke kwamba kuna sehemu tuli lack behind. Maana hata kwenye Bible kuna sehemu inasema kwamba kiliinuka kizazi ambacho hakimjua Mungu, lakini haikuwa kitu cha kulala na kuamka
papa
ghafla. This generation does not know God. Ni kama kuna sema ubo generation iliyopita,
kuna gap kaliachwa.
Kuna gap iliachwa. Labda walihisi wakionekana wanasujudu watoto wao wataelewa wanasujudu nini au wanamsujudia nani. Au waliashume kwa sababu wanapona watoto wao watajua Mungu anawaponya. Kumbe that was not the case. Kwa hiyo like introducing na kuelekeza na kufanya ni jukumu ambalo linabakia pale pale. I know that is tough. Mimi mwenyewe I'm just a new parent. Mambo ni mengi sana. Na maisha yako kasi. Kwa hiyo unakuta mtu anakimbizana na maisha, unakimbizana na marejesho. Unakimbizana na project, unakimbizana na sikio podcast, unakimbizana na everything, all things.
Kuna pia kuna mambo ya jamii pia.
Na nitaka niingie kwa
Yesu kama tunasema leo ni pumziki labda ni kesho kuna watoto na siku ambao kuna jamii na kuhitaji kuna misiba, kuna sherehe, vikao, sijui vikoba, sako, church commitments, yani kwa kuna mambo mengi lakini hebu let's not forget these kids. Let's not forget these boys.
Let's not forget these men.
Yeah. Na mwingine anaweza kaja like sasa I'm a single parent. Ni mama ni single parent for whatever reason. Iwe ulibatika kupata mtoto the dad hajaikuwa responsible, iwe the dad is just not hayupo, iwe amekufa, mfuate vile. Mimi nataka tu nikutie moyo as much as possible kwa viatu vyako, ila najua kwamba sio kitu chepesi. Especially kama wewe ni mama afu unalea kijana wa kiume bila kuwa na baba ambaye atamuelekeza. Hata ile kwa namna tu ya kuangalia, sio watoto wanajifunza kwa kuangalia. Atamuelekeza kwamba this is how men react, this is how men act, this is how men respond, this is how men walk, this is how men do 1, 2, 3, this is how men think, na kufanya nini. Labda wanaume hawapigi kelele, labda wanapiga kelele, labda waongee sana au wanaongea sana. Hana mtu wa kuweza kuangalia. Mimi natamani hebu open up your heart and look around, uangalie kwenye mazingira yako. Ni mwanaume gani ambaye unaweza kumtrust, lakini pia pray about it, kwa sababu yamekuwa ni mengi kumtrust kwamba at least aweze kuimpact some few things, some core values.
Apate father figure.
Yeah, apate father figure, mtu ambaye atakuwa akiwekeza kitu kimoja, viwili, vitatu kwa huyo kijana wako. Ili kesho kutwa, sawa, unaweza kuwa na valid excuse like, baba hakuwepo, which is very valid. Lakini sasa mtoto ndo amesha kuwa, na ndo yupo, na ndo
Ndo huyo
amesha kuwa hivyo, his name haelewi, ndo kuna mtu anasema I'm searching for my identity. Unaweza kuhisi kama just identity ya kupata labda last name, kujua his ametokea wapi, his origin, kila kitu. Lakini pia inawezekana tu ile kwamba like I'm a man, lakini kuna vitu I don't really know about being a man. Lakini huyo kijana naye kisha anakuja kuwa baba anakuwa confused, he has never seen a dad, hajawahi kuona baba anafanyaje. Baba sasa sima baba anaweza kawa uncle, anaweza kawa baba mdogo kama yupo,
a
brother, anaweza kawa ni rafiki yako ambaye ni kwamba unajua huyu ni mtu wa Mungu, anaweza akasema neno moja mbili tatu kwa huyu kijana akapata kitu. Kwa natamani tu nikutie moyo mama ambaye unamlea kijana wako mwenyewe. Inawezekana hata ni bibi umeachiwa mjukuu, wewe mwenyewe baba labda alifariki, huyo mtoto umeletewa baba mtu humjui. Mungu atutie nguvu, kwa sababu sio kikombe chepesi, lakini natamani kwamba tunapotoa nguvu na sisi tuachilie mioyo yetu kwa ajili ya hicho kizazi, kwa sababu kinaendelea na kitatudai. Inaweza kisitudai kwa kutupiga, kwa kutugongea milango, lakini kitatudai kwa sababu kuna siku tutakaa, tutajaribu kuevaluate tumefanya nini. Kuna sehemu itatuonyesha, itatudai kwamba hapa, as much as you thought kwamba you have a valid excuse, you have failed as a mom, you have failed. Na hakuna kitu kibaya kama ile wanaita parental guilt, something like that, kama you're feeling guilt as a parent, it's not a good feeling. Yeah, kwa Mungu atusaidie, na wewe ambaye uko kwenye sehemu ambayo unahisi kama you're locked behind tayari, Mungu atutie nguvu, na there is grace, na hiyo grace ndio itakayotusaidia kuweza kupiga hatua moja na hatua nyingine. Lakini kuna kijana ambaye sasa umeshafika point ambayo mama anaweza akaplay a role, lakini ni kama umefika point ambayo na wewe kuna nafasi unaweza ukafanya. I believe kuna watu nakutana nao, kama ni shule, kama ni chuo, kama ni around you, kuna watu wema wao wanajulikana, guys. Kuna watu ambao wana hekima wanajulikana. Involve kwa watu, hata kama ni mara moja ile, hata kama ni mara moja in 6 months. Involve kwa watu ambao you can ask questions, ambao unaweza ukawa unaangalia hapa na pale, kuna vitu ukapata, ukajitafutia father figure mwenyewe, kwa sababu kuna mazingira mengine unaweza ukajikuta you do not have that mom ambaye anaweza akakuchannel to the right guy, you do not have that aunt, hauna huyu ambaye anaweza akushika mkono. Kuna mazingira ni real tough life, yani kila mtu ni kama ni survival for the fittest. Hakajulikani mtoto ni nani, bibi, shangazi, mama ni nani. Kwa yeah, I feel you guys, na Mungu tu atusaidie. That's all I can say.
Amina. Thank you, Gigi. Na mimi kwa kumalizia, nikawa na waza, pengine ipo, basi kama ipo, it's well and good, please let us know, ili tuweze kushare pia. Ila nikawa ni waza kwamba like, mentorship programs, mentorship, organizations, ama vivyote vile, yani ambazo zinakuwa zinaweza ku mentor men,
yeah,
wanaume kama ambavyo Gigi ametolea mfano, kuna mtu ni single mom, mm, hana father figure kwa ajili, mm, ya mwanake, na she wants the best kwa ajili ya mwanake, mm, wa kiume, lakini sio tu hata jamii pia kwamba we want the best kwa ajili ya mwanake wa kiume, mm, kwao natamani kuna some programs unakuta nyingine ni makanisani,
yeah,
au ni nini, kwa mtu anaweza kujinvolve, lakini kwa mtu mwingine anatusikiza sio mtu kwamba anaenda kanisani,
yeah,
maybe because we have tribe ambao ni wa imani tofauti, mm, tofauti, lakini hata uko mtaani ama vivete vile, na wasema mtaani I mean nje ya kanisa,
yeah,
kwamba kuna kama zipo hizi program, then watu ambao wa baba wa kaka, mm, wako na kiu na ile zeal ya kufundisha, ya kumentor vijana, mm, ili waweze kupata matokeo mazuri, basi popote pale mkoa wote ule, please, yani mnaweza mkachujulisha kama platform,
yeah,
hapa ili tuweza kushare. We'll just be sharing what you do itamsaidia,
yeah,
nani,
yeah,
nani anaweza kama cross city kumsaidia, mm. Lakini hata kama wewe ni unasikiliza ni mbaba, sio lazima wewe ni organization, sio lazima wewe ni group, ni wewe tu mwenyewe una queue. There is this naomba nimtaje tu shekwa naye kwenye podcast, mwalimu wa kwaya,
yeah,
kuna kipindi alishawahi kushare kwa status yake, akasema kwamba kama kuna vijana wa umri fulani sana wa kiume,
mm,
yani mpe namba yangu ni muingize kwenye WhatsApp group,
mm,
ama nitasave namba yake, atakuwa anaona my status,
mm,
atakuwa anaona mafundisho yangu. Nilipenda sana ile, na mimi nikaa nimeshare,
mm,
ile status, na kuna kama 3 young, mm, men wakanicheki,
wow,
wakitaka hivyo, yani,
yeah,
niunganishe, mm, na mwalimu makwaya,
mm.
Kwa hiyo kama kuna yani kwa movement za design hiyo hapo, nadhani ni vitu vizuri sana,
yeah,
kwa sababu mimi as a girl siwezi kumfundisha mwanaume how to be a man.
Yeah, kuna sehemu tu
nitakwama, nitapelea, yani lazima nitapelea.
Yeah.
Yeah. Kwa ni hivyo guys, nawapenda sana wanaume na wanawake wote.
Yana kama mtapa anatafuta balance. Anyways,
yeah,
guys, asante sana kwa kutusikiliza.
Yep,
lakini tunaendelea tena kuambia wanaume kwamba tunawapenda sana, Mungu awabariki sana 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 nyinyi.
Na tunawakubali, watamani
kiasi. Tunawaelewa.
Yaani
tunawaelewa.
Jamani, bila nyinyi wanaume jamani, twende mbele ni mimi binafsi kwa mtazamo wangu jamani. Life experience. Hapo kweli kuna nafasi yema.
My guy, najua unaelewa.
Jamani, watu haya. Na mimi nisemeje shogangu?
Ah. Hivyo
hivyo. Niongelee for future use.
Nenda.
Akija kuangalia. Akija kuangalia.
For future gain, you speak.
My guy.
Yeah. Ameelewa.
Anyways guys, this is Secure Podcast. Made up a believer on the beat.
And I'm Gifts, can just call me Gigi. Until next time. Mungu abariki sana, usisahau ku like, subscribe, follow, share, comment.
Yes.
Yani, do all that. Na Mungu atakubariki sana.
Amen.
Bye-bye.
Bye-bye.